Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alkamisari jeegon lewru utti hitande 2015 sappo jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi meɗen tawa e nder maison de la presse Bamako jottinono ɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo. On kumpititoide armi malioɓe nangui keño yimɓele joyi sikkitaɓe wiyede wakkati joni o kañe gaɗi bona ndayi ɗi fewde mabɓe altinere jaɓɓinon nder nokku no dotteɗo Gourma Rarous. Le majjum micciteɗen wiide ɗum woni ministére ngaɓe sappo e goho keddiki ley hen. Guɓe noddirtoɗe asa waɗɗe wakkati joni oɓe kolli mettere mabɓe ley ndeɗo nangguere ɓe kollitiwide yimɓele nangaɓe dun joppe wakkati joni o ko yaawi yaawi le majjum ɓe mbii ɓe nanngiraaka dow sariya. Dukan woodi wakkati jooni hakkude ɗum wonono baali luttidirɗe e laamu oɗe faa yettoyo ɗum wonono laamu o jatti wakkati jooni o laamu o hollitiwiide so a ƴeewi IRD eɓe ndaara faa ɓe nawtiro ɗum wonono ko soldat sen ɓe mbara le sa ha leydi meɗen ndi faa ɓe ngadda ɗum wono hono wayde jam e deƴere ley nokku o. Wakkati jooni IRD fenni oɗo golle beete hannde koɓe njiide yimɓele njeeɗoɓe kabaruji ɓe ko ko foti baali sappo e nayyi ɗum wonono kuminiɗe haqqeji ɓiɓɓe adama le leydi ndi faa yetto FDS e amnesty ɓe fof ɓe kolliti metti maɓɓe ko sanda uldu bumana yoppitako ɗum wonono jiha dinke murtani gonnoɗe saha leydi meɗen ndi ɓe kultiwide wakkati joni ɗo wawi waddude metti goɗɗi kasa yimɓele ɓe bonanda ɗi gaɗa fewde mumen gomɓe le saha leydi meɗen ɗi sikiraɓe ɗi wona kabaruji moƴƴi min jogini oɗo hande ndi ka fa hande bisimilla moɗo e heɗade. Arme Mali o hollitaweɗe ɓe nangui yimɓele joyon ɓeɗo yimɓele ɓe cikkitaɓe wiyede yalla kamɓe gaɗi bonandaji ɗi fewtude arme Mali o altinere jaɓɓinon nde nokku noddirteɗo Gourma Rarous. Le majjum miccitoɗen wiide yiɓe ko foti ministére ngaɓe men sappo e goho keddiki ley hen. Wakkati joni o ɓeɗo yimɓele ɓe juuɗe ɗum woni gendarmerie gonɗo ton hollitama wiyedu e an wawi ko tawete tumbutoɓɓe goni Ousmane Dikko.
Colonel Souleymane Maiga nantino haala larme meɗen hollitu hono yimɓe nangaɓe ɓe yo sikkitaɓe wondude e Alkaida o Maghreb islamique daande e ley Alakbar yottinande kabaru Mauritanie holliti yo ngal guɓal andini yo kañum waɗi o golle ñande alande. Ko haɓa e soldat en Mali du hollitama sikkitaɓe joyon nangama beeta e aral bar law nokkuma hakkunduma e rares yo kiloŋaji capantati daande maayo ranewgo. Hono ɓeɗo nangaɓe garti tega tumbutu ga ñalaɗe garoje ɗe e ley nanɗe fa hande hono cikkitaɗo goto o tawdama e malfa ngal lieutenant goto baraɗo jogino. Goto jooɗiɗo Gourma Rarous keɓaɗo téléphone hokki taƴoral larme meɗen naati ñande aral bare nde wattu midi wartidi du e yimɓe joyon kañum e kaɓorɗe kewɗe o ƴaɓɓa naali kemen ɗo haala.
Guɓe noddirtoɗe asa waɗɗe ɓe kaali le communiqué ɓe kolliti metti maɓɓe wakkati joni ko ɓeɗo yimɓele nangakoɓe mbi ɓeɗo yimɓele nangguiraka dow sariya joppite du ko yaawi. Le majjum nangaɓe du micciteɗe wiide ɗum won député kinɗo nokku noddirteɗo Gourma Rarous an le hen noddirteɗo Atta Aga Huddo. Le majjum du guɓe noddirtoɗe asa waɗɗe ɓe kolliti wiide sa ƴeewi oɗo neɗɗo o gollidino ɗum wono e laamu Mali o jaadi kanko noddirteɗo Attaye Aga Mohammedo yo goto ɗum wono guɓal noddirtegal semagal keɗe ko haalido hen du faccitago Barke Cissé.
Yimɓele amen martini men kumpa wiide saggiraɓe muɗum en nangama kamɓe nangaɓeɓe ɓe fuu ɓe siwil enno ɓe gala kaɓorɗe fuu ndeɓe nanguete nde ɓe cikkitaɓe tan soɓe nanga wala fuu dun ko yi'a e mabɓe ko nangata hoore. Kanko goto nangaɗo o député kiɗɗo Rarous yimɓe fuu dun an andimo omo dawrida e homo fuu omo gollida e yimɓele dun gaɓɓe bonandaji ɗi ɗum yimɓe akmiɓe noon ay kamɓe nangaɓeɓene ɓe gana jadinkoɓe ko wiyaɓe tawrama kaɓorɗe ko ɗum yo pene noon.
Ministre kuminiɗo fa ɓiɓɓe Mali fu nara damal gotal jeltira damal gotal noddirteɗo Zahabi Uldo Mahamed o holliti wiide wakkati joni o honno wayde jam e deƴere wordi e ley leydi meɗen ndi wajibi sina yimɓele ɓen fuu kokkidire juuɗe. Le majjum do holliti wiide sina guɓe ɗe fu daake nokku goto noon watta so walde adunara Allah ndu faama wakkati joni o ko guɓe ɗe goddi. Kanko ɗo noddirteɗo Zahabi Uldo Mahamed o keɗe ko haali do hen do faccitago Ousmane Dikko.
Eɗe ley wattumo ciñinɗe kawral deƴere larme Mali ana daaka nokku goto ana jokki biyangal sariya du ko nayani e guɓe murtuɗe du ila kawral ngal signina baasi ɓuytike ila ko wanno minaka ko ɗum e taweɗe walde nde wala noone ana wondi e jerguinde leydi ndi ley dabar nde men jogodi e walloɓe aduna kana nde walde nde wala noone yeeƴane daakugol nokku goto wallan walloɓe aduna andude ɗo guɓe ciññinɗe kawral ngal ɗe fuu ndari so ɗum laatike tan wayɓe deƴere jawan
andede.
Sakiraɓe oɗo mbawi nittirde miijoji moɗo e hallo amen bemal andigal mi noddirta phase facebook ngo
tamani
laamu mali o wakkar jona be kali du wono communiquer ko IRD wadi ko le majjun wono kanko jado kabaruji laamu mum no dirta sogel ko kala mayga o wisa je wakkar jona waldi IRD nende e be dara faabe nawtiro du wono bonanaaji gaddi le saha leedi meedi ni nokko no dirta do gurmararus faabe jiba leedi ni fu non kanko sogel ko kala mayga o hollitiri wide o yebe kaani famde du wakkar jona be gaddi boppi do politique kede ko hali do hen do fotti tan Ousmane Diko
mi fama le fey de holore naadu gol lajugol golle e dow yidde nawtorade mayde soldats leedi men fa wadda wayde pocciondiral hakkilaji mide jogani horebe gubal herdube lamube teddengal mangal ka e hakkilam leji e golle le politikaku bide darda mon fudu tibaraku kuma no ngotum baaku bibbe mali denno mide hebi tajural du herdube lamube kebana kuteji o golle hakkil ko mimse am mawne e le odo communiquer mo walde mawde herdun lam wadi yo yawde anawa e rende de larme men kanye bibbe mali fu moni mudun de ana wondi e walitede wadede jagorgal e hakkilam e dum hani tedede
cette situation
wakkar jono IRD fenni odo golle be koliti wide kambe koy mabbe koliti metti mabbe dum wono wakande bonandaji di ngada fewde arme mali onde be koliti metti mabbe ilale tati lewru ut jabbi non do bete hande be kaldi dum wono hon dido metti de be jidno yimbe le jadobe kabaruji be ende kede ko kanko dum wono saliku sanogo hali do jokko horeji IRD do facci tan Ousmane Diko
IRD communique mo wadi tati lewru wide nani salike o golle war hor gaddo fawarde e duwanade sakirabe e sarabe yabe bedu on communique jo inama ortem ni ko waɗama du dow laawi internet fuu le ñande tati lewru utundu ko naɓa ortam ko du finde yettike ñande talatare nayi lewru utunde les journal télé wattu 8h jamma ñande tati lewru utunde min nani gouvernement yahan fowtere golle yonden woni komin gaɗi communiqué goɗɗo hollitinde metti amen les anniya nde fowtere gouvernement nde waɗana o wattu
walde humuninde faɓe ƴe yallah hono kaɓorɗe linnirte li sa halleydi meɗen ɗi ƴeewe yallah basiji ɗi du fuwani ñifoton ɗum wonde ɗo walde hollitamede keña ɓe gaɗi kawrital mabɓe ɗo ministre jooɗiɗo Bamako ɗo lingal ɗo kawrital laamu Bamako ana ley hen kañe guɓe nottirtoɗo asa waɗɗe guɓe tuguiɗe laamu oɗe fa yettoyo walde adnara allah wondude e suurde hakkude ɓiɓɓe mali fo le majjunduɓe kolitiɗo kadi joni ɓe garan darnude li hen walde ka hande ƴewde honno kidal worrino caggal muɗum du guɓe ɗe fu ƴeete hono ɗe dakirte nokku god faɓe tete kaɓorɗe mabɓe ko foti bale sappo ene humi ni ɗon ka baru an ka haqqeji ɓiɓɓe adama en le leydi ndi wakkati jonoɓe koliti metti mabɓe wiide hono ɗum woni ko sanda uldu bumana yoppitako le majjunduɓe koliti wiide sa ƴeewi wakkati jono iɗum wawi wattude kutteji goɗɗi kase fewde ɗum woni yimɓele ɓe bonanda eɗi gaɗa fewde e mumen le majjundu micciti ɗe wiɗ ɗum woni yimɓele gomɓe to tumbuttoɓe koliti metti mabɓe ko sanda uldu bumana yoppitako caggal muɗum kanko noddirteɗo Abdoulaye Touré o holliti wiide wakkati jono feso jeyadinkoɓɓe joppitaɓe mbawa wondude kase ɗum woni yimɓele gomɓe le saha leydi meɗen ndi keño wonno haalude amin mon ɗo keɗe ko haaldu en ɗo ci tango barki sise
et la situation n'est pas tellement
yimbele be torraji basiji di pawi e do mudun be ana metta e le majjun fa sanne so tawama be yimbele pelle semade be joppitama sabi kaldal e kawrangal dun idun famni sedan ka soni so dun tawama be yimbe jaadin kobbe dun kay jannaaki fey sedan kambe joppitabe fey goto e mabbe wawa heddade tumbutu kanko huuka huuka joppitano do o wari no tumbutu o tilike o yaari to fey goto anda kanko senda uldu bumama o dun o suusa wirfude tumbutu ko buri fu mettude yimbele tonbe dun woni rafi sembe lamu o rende yimbele tonbe kasen dun so wiyama yimbele pawbe si torraji fu do mabbe ben joppitere ni enne so gonga dun ka ana dukkini jaati
c'est très grave
duwane gombe le leedi meedi ndi hollitaame le lebbi jeegondi ko be nanin laamu o kan yaafa e milliardu temedidi e noga e nay CFA le hindube aadi nokki wiide arande ka be nanana laamu o ko yaata milliarduji temedidi e sappo e jene wakkati jonobe koliti wiide sa ewi le kebe de hono anniya e mabbe be anniidi du le temedere fu be kebi yottinde dum be mbi ko so be kebi yottinde dum du dum wono no usuruji di be jawata do hono kabaruji petroji le leedi meedi ndi
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngone babatobe studio tamani
sekrabe jewelo ne les raisons ngadi mededi be collectif to kutialo to ko yaata dum won docteur en chapanta ton kumini bona kabaru kambe gonde wadde ton kumini bona kabaru kebe kanye gonde wadde to wakkati jono kawrital mabbe lengal do kawrital dubbe jawel hono be bidirta ande docteur en gombe tonbe lanini be gal do kawrital dum won walde kuminide kabaru yirwere le leedi mede de e yurmende gardan faado seguudo wakkati jonobe collectif so ami fa école ngaji di wuddama sukabe gombe tobbe be jahandi leddi deddebe do fo ton huudo be ngara be cotto huudo di wiama suko fuddan way hebudo ko yaata butteme di na wobbe dan keba en butteme tati le majjudube pabo do non sara mabbe fa jayon hono codinirtabe kaaki so ami fa l'école di ngaji di uttama wono be gatta faaro be banto ko he muybe kaba tal kaako do non faana tobbere ndebe cubi to motti to hitande hikkande le ndedo tobber do holli tan wiade wakkati jonobe gonde haldude le mare ko foti be balle temedere balle halanane e uri ni lammo tofu warde hawrtinde lengal o kawrta le majjuddu kabe lanibe ngal o kawrta be kolitiru ko faana mabbe fa pammina jamaare dum won rewbe le gombe tombe ko ndedo tobbere sayi wakkati jon lanibe ngal o kawrta dum won suudu wondu to motto huminude yirwere rewbe amude garanti minira faado kidal do rewbe le gombe tombe kanyu sukabe jokolbe be koliti metti mabbe wakkati jon fewde yimbe le emene la gombe tombe be bisa e hono be peccirta bandi guudi di peccirta don do sariya le majjuddube ngadi lettre fewde dum won yimbe le lamibe kabaruji emene la gombe tombe le yen dubbe koliti dum won no balle balloje le leedi meden di den do balle fu darna bandi gu mu en o wakkati jon o tokkidal to dedo balbe darni bandi gu mabbe o jar secretary won kabaruji min jogino do hande di ka fa hande kedde heda do nandirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.